Ekya bibuuzo mu ggwanga Uganda, ekya Uganda National Examination Board kigamba nti kyakwongera nate okuba nga kikangavula amasomero ago agalemereddwa nate mu bugenderevu okugoberera ebyo ebyateebwawo mu nsomesa empya ey'abayizi emanyiddwa nga New Competence Based Curriculum, nga kakusinziira ku ssentebe ssentebe w'olukiiko lwa UNEB Colestino Obua ategeezezza nga waliwo amasomero agalemereddwa ddala okussa mu nkola ebyo ebyateebwawo newankubadde nti waliwo ebisoomoozo omuli n'ensimbi entono, kyokka waliwo amasomero ddala go agalemereddwa okulabira ddala nga gateeka enkola eyo mu maaso. Era n'agamba nti kaakati mu nteekateeka ez'olukiiko lwa UNEB ezigenda mu maaso bagenda kutambula amasomero gonna okwetegereza ago gonna agatasobodde kulambika nkola eno mwe balina okusomeseza abayizi.
In schools throughout the country,